kala barnaamijka su-aalada oo weydiiyey iyo guud ahaan baraagtada maxaahaysay ee barnaamijkaas ka saabsan, runtii orin baa ku qabee fikir oo ah in la taageero maxaahaysay go-aamiha kubahay oo 4.5 ama 4 iyo 10 sababta waliba ahaa walkasta waliba waqti soo leeyay in walaa waktisha hoobu marineeda len kaabirna marka kulamayd waayaaga dhalantay iyo dhibaatooyin oo markaasay bulshada isfahamdarro dhexdhikaw inay hagubahaan suuragal yeesa saas dartiye xiligaasi la kajara iyo marxaladda siyaasadeed oo dalkaasi isa kajara runtii waliba ahaa cabir aan baahanta aragtada ana ku qabo waliba ahaa in macquul yeesa sida hadda madaxda soomaaliya iyo in iska raheen cunto badan fikirka 4.5 taasoo runtii ilaa iyo waktishii la kudeera qof ka sii codsay in la qaadado bulshada tirakood laka suubiyo deegaan kasta bulshada ka nool tiradiye iyo rabitaanshe iyadoo la kasalaya waktishii intii la kudeero wali aaminsanaaha maslaxada dalka iyo dadka wali ka jarta in la qaadado barnaamijka 4.5 muddadii kondon wax ka shaqeeyay soomaaliya maxaliiska hayti soomaaliya wadaa ka sharqi sadaasi caalamkan isa markhaati ku hay walow xiliya oo kumeelgaaro dowlado ay hajaro jaraan laakiin hata dowlad oo rasmi aya jarta laakiin haddana duruufta jarta oo teegaya wali ataa tolanay ku maarmaan inin markasaba bulshada sidiya maslaxada ay ka jarta linkeeda waana wali aragay xal in yeeto 4.5 bulshada iniga xuquuqdii linka raadi ilaa dalkiisa marxalada kaleeto oo isan geeda lagu jiro maya ana taas maqabo ina meeli ku baxaasa maqabo bulshada ini weliba kalsooni dheeraad iyo martiyani iyo tabiiha galaasa kalsooni dheeraad iyo isku xilaas iyo aaminsana sababtoo wali waa qof kasta wala isa xaqin leeyy sanadooyinkan is walaa ka qaadaa ka qanacsanay gorode haddana in walaalishii oo isa leen lahaysana muxuuhaysay walaalkii isagsan ka xisaabsama isan ka xisaabsamo wali aaminsanaha yani inii wareer kala isheeno kor dhibaato kala isheeno kor haddii la kureeba haddii ani dantay meeli kuwaysan iyo ani sadburti kala raadiya haddii meeli la kureeba wali aaminsanaha inay kalsoonida shacabada iyo dalka iyo nidaamka ama systemka oo hadda sanadkan jari hatana jara inay suwalba yani dhibaatahan ka kordhii kurna kalsooni darana ku koo kurna aaminsanaha
fikirkan maamul goboleedyo badan maamul goboleedyo qaar oo puntland kumid atiya hogaamiyaasha haku horjeesadii maadaama hogaamiyi soomaaliyeed ay shalan ku dhaar dhici karaan arrintaas
wallahi horta taasoni kafay lahaysay madaxda maaragtay hogaanka dalkan qaayiyo kafay lahaysay barnaamijkaas iniyo kujiro oan su-aalaas samarkaasna iyo haddana maaragtay walaasahididii iyo wanawaasagoradii iyo wasuwal hadale meeli hadaladii iyo afkaartiyo maarata yani hasla markiyo meeli walahan wada foogama iyo waa og wali aaminsanaa taas inii waqto dheer ana maxaatay ana angelina ma weydiiyo dadka qaabka linku dhaadhixiyo sadin madaxda dalka oo barnaamijkaasay ka go-aan shahdeen
fikriyan ma islata nidaamkan 4.5 soomaali ama ku gudubi karto
sida oo xaqiiqada ah wali waa waqtaal waqtigii ilaahay isku gudbiyo ku gudubaasa laakiin aragti ahaan aan wali ilaataa markin la hela in bulshadii deegaan nabadgeliyaya hela jawi nabadgeliya hela qof ka reer daadiga ee xoolo duurka ka rahaw iyo kan oo beerta faladow iyo kan gaariga wadid iyo kan dukaankii ganacsiga roog iyo kan kale ee goobta waxbarasho roog qof kasta oo soomaaliya muwaadin ah si xor ah in isocodkii isandii badad koro in allaal cidii dalan aragaw inii hogaankii intii badiska doohdo kor intii laku deerow wali aaminsanaa inii kalsooni leenkala korno maadaama bulshadii geedka xoriyadan haysana oo dalki geedka mahaysa yani si sal maaratayan hirhiriyi degudeg masalan gudubu korta leen aragaan lansad magaalada fogana sitismo haysa yani kalsooni saasuhiilowta maaratay xaafadiisa furow sacadii falaha miinkiiyo maalintii fisikadareer kurantan haysan sacadiisa falaw meeli sufurowta kudanaysan kuran haysan runtii ciriiri xoog badan la kajar geedka wali u ahaa madibkaasna sidbaha oo dadka xoriyad xiraan oo dadku maarta yani xeelad koran in iyo fikrisho cabiro koran islamarkaasna fulii koran marki la helaya aaminsana inii maarata lakuguligu furo barnaamijkan ilaana laku deer sanyahaysan wali u ahaa maslaxadda umato idanka taasa ka jeerta sababtoo waa la ilaahray haddii xaqluwaay xalal la raadiye iyo cab comit inagoo laga taysado xalalayn araga xaq malan aragno laakiin ilaama xaqay lagu helo weli aaminsana in xaqa uktishii ilaalaku deerow xalkii umato laakaama mulaay kadhamaasi iyo barat walkishalkaadaas aaminsanayd kishal badbaadasay inii la qadaraayo aaminsanaad
isleta arrintan haddi dejiyi karto xaquuq badan oo bulshada reer koonfur galbeed maamulada qaarku ku maqanayo sida jubbaland oo kale
suuragal waay sababta waliba haddii la hela barnaamijka oo maaragtay xisaabtan iyo maaragtay wadahadal iyo xal oo maaragtay madaxda dalka ogaaliyaas iyo maarata isla goromeenka xisaabtana haddii la helo oo waana sidii lankugab hadalin lanku balamalalin oofiyo wali suuragalay lahaa inay la helo koo haddii laakiin mar walba jarto maaragtay dabandaadii iyo ballankubax iyo maaragtay dana khaasa inay la raadiyo oo haddii meel yani kajaaha waliba suuragal ma aha inu walbadana oo maaragtay yani isaha meelin deeri karno laakiin ma eedan aaminsanaa sistamku sidahay ini dadki madaxdahay ama maaragtay arrimo siyaasadeed ciidanka dheeraya in badan maarata yani adduunyadan kula taldan iyona nafustiyom armad yani syria muddo badan shirar badan oo maarata yani lanafsakooy oo walasula ahiya garti maadaama yani haddahaas la goradan wali aaminsanaha inuu walahadiyo hal han aragan inu gala karan walaya kubalamana aaminsanaa
anka dambeyn sharif awukar mar kale ku hadala o fikirkan ini wala ka qaybsada nidaamka 4.5 shirarkii la qowday wali inkureeyey maamulka jeedi hogaamiyaha koonfur galbeed soomaaliya sharif xasan sheekh aadam way shere kore siyaasadda koonfur galbeed guulaysatay maadaama fikirkaas horay u hanjeedo
runtii walaalow hal eero koro sababta wali waxaa digsiga dadka saaran lankisaariga wali ka kara og siyaasadda koonfur galbeed geeka dadka horboodaha ay sharif xasan qeydo ku hayey waana waliba hameeseena lankilin cidmidi ama iskaxil saaray intuusa umatunga alwala iskaraajiye caqliyan siyaasiyan iyo dankastaba intuus maarata yani isankaho oo inay go-aansaday oo aana kashaqeeyaayo sidaas darkie in wali aaminsanaha wali oo ada xaqaa helo maqun ama hoolaa helo maarata yani maqun walaagii disigeeda darka saarasi ini koogumidow iyo ini sitoosa keenka karow ini ismaarata yani maaragtay badbaadi karo wali waaha adii iyo gorado karto ilaahay kusoka maadaama markaas maarata yani siyaasada geeka dadku sordoodaha oo miiska usuneeyey wali aaminsanaa siyaasada ee isa kala qumanaysay oo magaalka iyo deegaanka iyo koonfur galbeed ka jartay intaas asay isu han aragi isii isa lamid kahaysi waana guuleysa see qaba walina mudantaa ini fikirka sidahaysa si buuxa oo shaqa laaman leen taagaya
ilaa maatanta
المنورات